nawaza kama ukipotea na nimi atankea zile raha unazonipea nawaza paka na shindo atakukongopea kweli mimi naongea zile raha unazonigea nawaza kukupata wewe kwangu naona furaha Mungu nitunzie yani mazima amenisha zama aibu nifichie wangu habanduki kuwa na mimi hajuti hasararo maxi mechunda yani furukuti na kuachana tasubiri sana bado yani kuachana mina Baba nye napenda sifa Yane nataka kuila yote Na miuno meme ukikatika Miwape siri jamani Uyuchi baba mijua kunishika Yane nataka tapopote Ame njua hivile nkimwagi Wangu habanduki Kuwa na mimi hajuti Hasararo maxi mechunda Yane furu